magaalada Baladweyn ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jibinayeen in ka badan 4 arday oo dhameysatay heerka koobaad iyo heerka labaad ee jaamacadda Green Hope ee magaalada Baladweyn. Waxaa ka soo qayb galay munaasabadda maamulka jaamacadda Bahda waxbarashada waalidiin dhaqaatiir iyo marti sharaf kale. Maamulaha jaamacadda Green Hope qaybteeda magaalada Baladweyn Daahir Cabdiwali Axmed ayaa ka waramay marxaladii ay soo mareen ardayda qalin jibisay.
Ugu horeyn waxaan rabaa inaan hambal iyo dhaho ardayda maanta uu nasiibka siiyey inay halkan ka qalinjibiyaan ee dhammaysatay marxaladaha kala duwan sida Bachelor of Medicine and Surgery, Bachelor of Computer Science, Department of Information Technology, iyo sidoo kaleeto Bachelor of Health Science. Waxaan idin leeyahay dhammaantiin cilmigii aad soo barateen iyo waqtigii aad jaamacadda Green Hope idinkaga soo baxay inaad ka mira dhalisaan oo bulshadiina iyo deegaankiina iyo dadkiina aad ugu qabataan cilmigii aad soo barateen. Jaamacadda Green Hope faraceeda magaalada Baladweyne waxaa ka qalinjibinaysa maanta ardaydan 4 arday oo isugu jiro master iyo bachelor. Jaamacadda waxaa masterka ka caawiyo jaamacaddaas ugu jeedaan KIU ama Kismondis International University oo ah jaamacad ku taalo waddanka Cameroon.
Qaar ka mid waalidiinta iyo marti sharafti ka soo qayb galay munaasabadda ayaa hadalo dardaaran u jeediyay ardayda qalin jabisay.
Gabdhahaas waxaan rabaa inaan jaamacadda kaliya u muuqanin oo dhaqaale iyo shilin aysan u muuqanin, laakiin ay u muuqato nolosha bini'aadinka salka u ah oo maaragta hooyonimada ah.
Waxay tahay guul kastee la gaaro bacda sabar ayaa lagu gaaray.
Wax oo sheegaya weli ma arag jaamacadda rajada cagaaran waxna weyn bay iigu fadhisaa aniga. Waxaan jeclaa lahaa feerfeer ilaa dhinacaan u bax ilaa Maxaas, Maqokori, bacaadka ciidda guduudan ee Buuleburti ka koreeya, waxaad tagtaa Miiraduur iyo ceelka Qoryaale. Intaasoo cagaaran ayga fiicnaa lahayd. Waxa cagaari karana waxaan u malaynayaa inay tahay Green Hope.
Marka waxaan leeyahay maamulka jaamacadda Green Hope iyo macalimiinta iyo ardayda oo dhammaan soo abaabulay xafladan, runtii muujiyey dadaal fara badan ood ku mahadsan tihiin shaqada aad qabateen iyo waxyaabahaasan kusoo kordhiseen bulshada.
Qaar ka mid ardayda ka qalin jibisay jaamacadda Green Hope ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin heerka ay soo gaareen.
Bismillaah, magacayga waa Raxmi Maxamed Daahi. Kamid ahay ardayda maanta ka qalin jibinayso qalinjibiyaasha jaamacadda Green Hope University of Baladweyne, Class 2023, Faculty of Health Sciences, Department of General Nursing. Marka koowaad waxaa mahad oo alil u sugnaatay Allaah subxaanahu wa ta'aala oo ii suurageliyay anigoo caafimaad qaba inaan ka mid noqdo qalinjibiyaasha jaamacadda Green Hope University of Baladweyne.
Maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qalin bedelinayo jaamacadda Green Hope faraceeda tan magaalada Baladweyne, Faculty of Health Sciences.
Magacaygu waa Amran Cali Axmed, waxaan ka mid ahay ardayda maanta ka qalinjibinaysa jaamacadda Green Hope. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka baxo kuliyad aad u adeeg badan oo kuliyadda General Medicine and Surgery ah. Waxaan rajaynayaa insha Allah inaan noqdo qof Ilaahay ugaga baqa, mataqaana cilmigaasna ugaga faa'iideeya dadka bulshada ku dhaqan gobolka Hiiraan insha Allah.
Ardayda ka qalin jibisay jaamacadda Green Hope ee magaalada Baladweyne ayaa ah dufcadii labaad ee ka baxda jaamacadda Green Hope ee magaalada Baladweyne, kuwaasi oo bartay kuliyadaha kala duwan ee ka baxa jaamacadda.